Tanga number panangoma. Tanga number panangoma. Das, das, das. Zesa, das, das, das. Zesa. Shaye number shapatosha. Yes. Shaye number shapatosha. Das, das, das. Zesa.
Ukuthi ngiyamthanda wathi namalini akhawunti mabrother ngathi yo kusamele ngiphande kodwa ngiyakhalela inhliziyo engaphandle ngathi ngizothi wasalethu ngilande ukuthi I'm heavy futhi angeke ungibambe I'm sorry my brother I'm sorry Heidi. When you feel this, I let the music is dancing.
Number shapatosha.